nitwa Nsabimana Jean Pierre, ubu ngubu akaba ari mushiki wanjye mutoya muri kirabwaka biri.
Nitwa Zaninka Scola, uri akaba ari we musaza wanjye mukuru. Ikintu nifuzaga kumubaza, ese ko papa yapfuye nkiri umwana cyane, nashaka kumenya nyine ibikorwa bye, ibyo yakoraga kuko ntabyo nzi. Mama nawe nibwo twabanye ntabwo yigeze ambwira, ntacyo nigeze ambwira kinini kuri papa. Nonere nkawe nka musaza wanjye nifuzaga ko wagira icyo umbwira.
Papa atarapfa rero yakundaga kutubwira ko ikintu gifatika wagikura ku babyeyi biki n'ibiki, niba umubyeyi wawe ari nk'umugira neza nyine, nawe akifuza ko wamukurikira. Niba afite abo bakundana, nawe mugakundana nyine mukabana neza. Ariko yakundaga kutubwira nyine ko ahanini future yacu nyine tuyiteze ku mashuri, tubwira ko nta kintu wakwigezaho utarize nyine.
None se papa ubundi yakoraga akahe kazi?
Yakoraga muri PNUD.
Yakoraga muri PNUD? None se PNUD nyine yari ashinzwe iki? Mbese ni iyihe mpamvu yariho yahisemo gukora?
Yari umushoferi.
Yatwaraga abantu baho?
Yatwaraga abakozi.
None se nkatwe ikintu cyiza nyine umva papa yakoze natwe dushobora gukurikiza ni ikihe?
Ibyiza byo ni byinshi, turazi urukundo, turakundana, ariko nkanjye hari ibyo nabashije gukurikiza. Urabizi ko nahagaze imyaka igeze kuri 3 niga, ariko nyuma naje kuregereta nyine mbona yuko nta kintu wakugezaho utarize. Niyo mpamvu nanjye ubu nagize retari mu bintu byerekeranye n'amashuri, ukaba waransize.
Noneho papa se icyo gihe yari yarabuze amafaranga yo kwishyurira ko numva ko yakoraga nyine, cyangwa hari ukundi kuntu byari bimeze?
Papa nta mafaranga yigeze abura, ahubwo ni imyumvire mibi, sinabashije kumvira neza. Ariko nyuma naje kuregereta nyine mbona yuko wamugane uhanze kumvira se na nyina ashobora kumvira ijeri.
None se ukuntu numva nyine nyine usanga hari ababyeyi bafite abandi bagore hanze, cyangwa nyine bafite ukundi kuntu bari bameze? Papa we ntabwo yari ari muri ibyo bintu, cyangwa yari umuntu yari afite mama wenyine?
Papa izo ngeso ntabwo yigeze azigira. Muri iriya myaka mwari muri hanze rwose ntabyo yigeze agira.
None se mama ko wabonaga mama we yamubonaga ate? Wabonaga mama amwishimiye, cyangwa hari igihe nyine batonganaga bakagira ikintu bapfa?
Oya, gutongana byo ntibyabagaho. Gikoze wenda nk'iyo umuntu afuditse ukaba wamukangara cyangwa ukamubwira nk'ikosa yakoze, ibyo byo ntibigomba kubura mu muryango. Bari babanye neza muri make.
None se ko batakundaga abo bandi, abo bagore bandi, nk'uko abandi babyeyi tubabona muri iki gihe bagenda bagashakira hanze, ni igice cyiza mama yari yaramuhaye kugira ngo papa amugumeho ntajye ahandi hantu?
Icyiza cyo sinzi, gusa ariko barumvikanaga na biriya bajya ujya kumva ngo kwa kanaka barwanye, ibyo ni ibintu bitigeze bihaba.
Noneho nizere ko natwe ibyo ngibyo nyine bitazadukomerezaho tujya mu bandi, kuko papa nawe atabikoraga.
Bigomba kuba nk'umurage. Papa yatujyanaga gutembera, tukiga primeri nyine twabonye nk'amanota meza, akagira nk'utuntu kudukinisha tuzanira akadutembereza. Nk'ubu nkanjye yari yaranguriye igare kuko nabaga uwa mbere. Ibindi katuzu cyane ahantu henshi nyine heza hashobora nko gushimisha umwana.
None se jye ko nyine ibyo bintu byose nyine njyewe ntabikorewe, uribaza ko njyewe nyine bizagenda bite? Nanjye ni uko nzaguma meze, cyangwa hari ukuntu nanjye nshobora kuzahinduka nkakora ibyo ba papa bakoraga?
Amahirwe yo rwose, amahirwe urayafite kuko uri umujyambere, uriga, ubwo nawe ugomba kubifata nk'umurage nyine, ukabana neza na bagenzi bawe ku buryo ibyo bintu by'akavuyo wenda nko mu rugo rwanyu bitazarangwamo.
None se ubwo ngo ko nyine ababyeyi bagiye, twari twishyurwa n'abandi bantu nyine, nkaho urabyumva gute? Urumva nta kintu, mbese abo bantu tugomba kubafata nk'ababyeyi bacu, nabo tukabatwaraho nyine, hari ibintu tugomba kubavanaho cyangwa tugakurikiza ibyo ababyeyi bacu byonyine byo bakoze? Wowe urumva wampiye iyihe inama nyine?
Njyewe naguha icyizere ko icyizere tuvuga wenda niba nta mama wawe ufite, nanjye nta mama mfite, tugomba kwisungana tukagerageza kubana neza nyine kugira ngo tutegure ejo hazaza, ukurikirana amasomo neza, ukajya wumvira abakurera n'ibindi bintu nk'ibyo.
Mwese urumva ari igice wowe uzakurikiza mu byo papa yakoraga, cyangwa ari igice wifuza ko nanjye nshobora kuzakurikiza mu byo papa yakoraga?
Icyo papa yakoraga, njye ku giti cyanjye, papa yari umushoferi, nanjye ndashaka ko nzarangiza nka sizieme diplome, wenda igahura na permi de conduire kugira nanjye nzabashe kugera ikirenge mu cya papa.
Cyangwa se wumva hari umaze kubona iyo diplome ugakomeza ukanazamuka
nyine
ubashe no kurera barumuna bawe?
Impamvu mbivuze gutyo, iyo permis de conduire nka cya gihe umuntu aba ategereje resulta yararangije sixieme, hari igihe umuntu aba abashomye resulta zitaraza ngo umenye ngo wabonye buruse runaka, iyo permire yo numva yamfasha mu gihe ntegereje nka resulta.
None se urumva wowe numara kubona iyo permi uzatwishyurira, cyangwa nyine uzareka abo ngabo bakomeze batwishyurire nabo, bizagenda gute icyo gihe?
Indamutse mbonye izo muhaye nabishyurira, ariko nazifite sinakubwira ngo abo ngabo bakwishyuriraga ngo mubyaranye abo. Numva activite zose zigomba gukomeza kugira ngo byibura, kuko ushobora nko kwirara ukizera wenda ngo njye nzakwishyura kuko mbonye akazi runaka, ariko simbe nabasha kugira amahirwe nkagira nka accident cyangwa nkakena ugasanga ugiye gusaba uwo wimye kandi ibyo ni bibi.
None se mama we ukuntu amubonaga njye nkimubona mbere nyine mu byo nibuka tukibana yarahingaga mbese akanankunda akanterura wowe ikintu cyiza mama yashobora kuba yaragukoreye ni igice nyine wumva utazamwibagirirwaho.
Ikintu cyiza yankoreye naho yajyaga ampereza inama arizo nabashije gukurikiza izo nakurikije ariko icyo namwibukiraho gifatika yakundaga kumbwira nyamara wa mwana uzabonora i Rwanda kubona narabonye iyo retari y'imyaka itatu nagize mu mashuri ubu nakagombye kuba nararangije ariko nyine kubera yuko nagize imyumvire itari myiza ndi inyuma yawe uzarangiza nsigare ubwo uri kumva ni ikibazo aho namwibukira nyine ni nk'aho ngaho ku nama nziza yamaga ahubwo ngiye nkazipfusha ubusa.
None se wako wagize amahirwe ukabana n'ababyeyi bombi ukabuza imyitwarire yabo mbese ukabuza ukuntu bifataga n'ibintu bakoraga uwo wakundaga cyane ninde n'uwuhe nyine waba wabashaga kuguha inama nyinshi cyane. Nyine nashaka kugira ngo nyine umbwire umuntu wabashaka kuguha inama nyinshi cyane kandi zubaka umbwire nyine n'ikintu bimaze kukugezaho n'izo nama ikintu zimaze kukugezaho muri iki gihe.
Njyewe mu by'ukuri nabakundaga bose kuko wenda mama yajyaga ndengera nko mu mafuti ageranganyize papa ariko bo bakagira uburyo babyumvikanaho nyine bakabijyamo inama bakanshyira ku murongo.
Nonese urumva ari akahe kamaro wowe bigufitiye ubu ngubu? Urumva izo nama zabo nyine zarakugirira akamaro kahe kugeza ubu ngubu nyine ubu ngubu uri ubu ngubu?
Kuko nari narahagaze amashuri yanjye yarahagaze akamaro nyine izo nama zangiriye ni uko nagize umutima wo kuba nasubira mu ishuri aba bagira neza bakamfasha nyine nkakomeza. By'ukuri njyewe nk'ubutwari namuha ubundi bajyaga baducira undi mugani nawusama icyatatereye hejuru ni ukuvuga ngo wenda kuba ufite umutima mwiza ariko ntugaragarize bagenzi bawe ukaba ufite nk'inama ukazihererana ukaba ufite nk'ibintu byinshi hari nk'ufite bikeya ukabyihererana ni ukuvuga ngo ubundi inshuti bajya bavuga ngo inshuti umuntu ayikura ku nzira ni ukuvuga ngo njyewe nk'inama nakuyemo nko ku ishuri par example wenda hari igihe najyanaga nk'amasabune nk'angahe asanga mugenzi wanjye wenda masabune yamushiranye ubwo yahanura ikibazo nkafata nk'isabune imwe nkamuhereza kugira ngo nyine nawe abashe kumera nk'abandi abo ngabo ubu ngo nahaye isabune ubu nazo nshuti zanjye.
Noneho ni ukuvuga yuko ba mama na papa bari bafite ubwo butwari bwo gutanga cyane
bakundaga gusabana haba habaye nka Pasika cyangwa nk'ubunani bahamagaraga abaturanyi bagakoresha fete nyine, ugasanga nka kwa kundi ushobora nko kujya nko muri fete ahantu bakakongera ko winjira kubera ko uri umuntu runaka wambaye gutyo. Ibyo ntibyabagaho, bose barazaga nyine tugasabana nta kibazo.